Isaiah 29 verse 1. Wo kuwe Ariyeli, Ariyeli, umuzi lapho amisa khona uDavide, yengezelani unyaka eminyakeni imikhosi iyingilize. Verse 2, ngize ngilicindezele iAriyeli, kube khona ukukhala nokububula, libe njenge Ariyeli kimi. Verse 3, ngiyakumisa ngikuhaqe nxa zonke zakho, ngikuvimbezele ngezinqaba, ngikumisele izindonga. Verse 4, uyakubhidlizelwa phansi, ukhulume usemhlabathini, ukhuluma kwakho kuyakuthotshiselwa phansi, kuphume othulini, izwi lakho libe njengelo nedlozi livela emhlabathini, ukhuluma kwakho kubethe emlozi othulini. Verse 5, kodwa isixuku sezitha zakho siyakuba njengebhuqu elicolekileyo, noquqaba labacindezeli njengamakhoba adlulayo. Yebo, kuyakwenzakala ngokuzumayo ngokuphazima kweso. Verse 6, uyakuhanjelwa nguJehova Sebaoti ngokuduma nangokuzamazama nangomsindo omkhulu njengesivunguvungu nangesiphepho nangelangabi lomlilo oqothulayo. Verse 7, isixuku sezizwe zonke ezisukela eAriyeli ezisukela lona kanye nenqaba yalo nezilicindezelayo, siyakuba njengephupho nombono wasebusuku. Verse 8, kuyakuba njengolamileyo ephupha ukuthi uyadla, kepha evuka usenephango, noma njengomleyo ephupha ukuthi uyaphuza, kepha evuka uyethile, womile. Siyakuba njalo isixuku sezizwe zonke ezisukela intaba yaseSiyoni. Verse 9, zimangaliseni mangale, ziphuphuthiseni phuphutheke, badakiwe, kepha kungengewayini bantengezela, kodwa kungengaphuzo olinamandla. Verse 10, ngoba Jehova uthululile phezu kwenu umoya obuthongo obunzima, uwavalile amehlo enu, sibekela abaprofeti benu nezihloko zenu ababoni. Verse 11, umbono wakho konke lokho wawusuba kini njengamazwi encwadi enamathelisiweyo enikwa owazi incwadi ngokuthi, ake ufunde lokhu ebesethi yena angikwazi ngokuba inamathelisiwe. Verse 12, incwadi bese inikwa ongayazi incwadi ngokuthi, ake ufunde lokhu ebesethi yena angiyazi incwadi. Verse 13, yathi inkosi, ngenxa kuba lababantu besondela bangidumisa ngemlomo yabo nangezindebe zabo, kodwa bazithethisele kude nami izinhliziyo zabo, nokungesaka kwabo kungumyalo wabantu abawufundisiweyo nje. Verse 14, ngalokhu ngiyakubuye ngenzela ababantu zenze imangalisayo, izimangaliso impela, ukuhlakanipha abahlakaniphileyo babo kuyakuphela, nokuqonda abaqondileyo babo kuyakusitheka. Verse 15, wo kubona abajula ukuba basithezele uJehova isu labo, abamisebenzi yabo isebumnyameni, nabasho ukuthi ngubani osibonayo, ngubani osaziyo na. Verse 16, wo ukuphendukezela kwenu, ibumba liyakulinganiswa nombumbi yini, ukuze okwenziweyo kusho ngokwenzileyo ukuthi, yena kengenzanga na, noma okubunjwe kusho ngokubumbile ukuthi akanakuqonda na. Verse 17, akuse isikhashana nje iLibanoni lize liphenduke insimu, nensimu ithiwe ihlathi na. Verse 18, ngalolo suku izikhulu ziyakuzwa amazwi encwadi, namehlo ezimpumputhe ayakubona, engasenakufiphala njengesigayegaye nabumnyama. Verse 19, abathobekileyo bayakwandisa intokozo yabo kuJehova, nabampofu kubantu bayakujabula kongcwele ka-Israyeli. Verse 20, ngokuba umcindezela kasayukuba khona, nesideleli siyakube singasekho, nabo bonke abazulumba ububi bayakube beqothuliwe. Verse 21, ababemtholisa umuntu icala ngezwi nje, bambekele ugibe yena owathetha amacala esangweni, bachezukisa olungileyo ngento engelutho. Verse 22,
ngalokho ngendlu kaJakobe usho kanje uJehova owamhlenga uAbrahama uthi uJakobe asayakuba namahloni nobuso bakhe abusayukuphaphatheka. Verse 23, ngoba lapho ebona abantwana bakhe umsebenzi wezandla zami phakathi kwakhe bayakungcwelisa igama lami, yebo bayakungcwelisa ongcwele kaJakobe bamesabe uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 24, abaduka emoyeni bayakwazi baqonde nabakhononayo bayakufunda bakwamukele.